Yo.
Pades.
Adi, chiki plau, chiki chiki plau, bla. Me kulu chele na jujerega pila. Sami ndomi, sisi fona na nagaudu. Hata wako zangu zenda nisha gina wao. Kasafari basi ngoma na andika. Kani mboka basi kizibo pandisa. Kani mbio basi nika andre mita. Na wakislegi na wapita kama stima kwenye mita. Kasafari basi ngoma na andika. Kani mboka basi kizibo pandisa. Kani mbio basi nika andre mita. Na wakislegi na wapita kama stima kwenye mita.
You can't be me, don't wanna be. I have my niggas calling you a wannabe. You tryna be me is upset to me. I always wanna be where I wanna be. I'm dope, motherfucker, call me cannabis. Moshi ni mingi penye niko wezi kana mi. My fans wani penda wezi ni kana mi. I'm boka bomera ken bogo mi. Hili round utalola hi. Kikitana jua chesi ya mekuja bees. Pam pam gun blazing out and shoot the kill. And your girl I'm in the test gonna dig you free.
Kasafari basi ngoma na andika. Kani mboka basi kizibo pandisa. Kani mbio basi nika andre mita. Na wakislegi na wapita kama stima kwenye mita. Kasafari basi ngoma na andika. Kani mboka basi kizibo pandisa. Kani mbio basi nika andre mita. Na wakislegi na wapita kama stima kwenye mita. Atistizi mutembea nile chaga jo kutamba. Kibudas unajua mambo ni mdaga. Ivo ndo mikuwa mambo mingi ndo sinaga. Naifanya june penda nikijua ndao bamba. Flow ni tight nilishafunga na kamba. Misari kuzirembeza ziko tamu neza lamba. Niko hai nika nimechoma kimbaga. Wezi linganisha kanko soba jo kustaka. Angi vulture nyama ija in pita niga. Initwa favor tadani triple zita niga. Mafalo amedozo amelalisha niga. Biki ya chino kaboom 00 jina. Kasafari basi ngoma na andika. Kani mboka basi kizibo pandisa. Kani mbio basi nika andre mita. Na wakislegi na wapita kama stima kwenye mita. Kasafari basi ngoma na andika. Kani mboka basi kizibo pandisa. Kani mbio basi nika andre mita. Na wakislegi na wapita kama stima kwenye mita.
Kabu, adasida itishike na jikila mangoi ni dai faster.
Nasina tuki na zichukua na kashfa.
Fegi ni ngori uneza chomu pate kansa.
Neza pata zimekwata wanze kutoka masalsa.
Budo kidedi utoche nani zo marasa.
Neza kufuka nuotokeleze mwanze kutoka raba.
That's a bad thing for another.
Misi mkatoliki, misi endagi maranatha.
Yanu neza sema ivo brother.
Mini fata na jiwa bei ya pampas.
Unona wale.